Ngakho ke lokhu esibonile kwezinsuku ezidlule akumukeleki. Ukuhlaselwa kwabantu bakithi abavela emazweni aseAfrika kwelizwe, ukuphangwa bakithi kwempahla yabo nokushisa kwendawo abahobela kuzo, lokhu kukhombisa inzondo kithi yokubabandlulula, yobuhlanga kubuzwe esabekayo nembi kakhulu. Isenzo mazulu salolu hlobo singophula amalungelo esintu nokwephula kwemigomo yomthethosisekelo wezwe. Umthethosisekelo wethu mhlawumbe wenzeka kabi ngoba kukhona esikhwameni ngabe bengiza uphatha niwubone. Umthethosisekelo uthi everyone, okusho uma umthethosisekelo lapha ngaphakathi basho ukuthi unamalungelo afana nathi. Ngakho-ke yingakho iy'nsizi zethu seyikhulile kangaka. Lokhu kwenziwa yithi ngesikhathi kwakhiwa isekelo somthetho wezwe, umthetho usekelo, ngemva kokungena kwenkululeko.